ta sedza sedza ni ve mafezi nga vhathu vhoṱhe vha re na ndala. Ndi tshanuri solarine, tshanuri solarine, tshanuri solarine na nḓevhe dza singa. Ndi tshanuri solarine, tshanuri solarine, tshanuri solarine na nḓevhe dza singa. Ha vha litsheni, litsheni, vha ri kode kode vhewe vha litsheni, vha litsheni.
Who does some more truth?